ዩኒቨርሲቲ ላይ ኦሮሚያ ከሰ ጅራን ከነነከ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ሀሮማያ አምቦ ወለጋ ከሰት በረቶን ግዱ ከነ ህሪራ ባኒ ጅራን መጋላሊና ነዋ ፍንፍኔ ጅራን ፍንፍኔ ተደበለመኒ ቡልጂንሰ ፌደራላ ጀለ አከገለን ማስተር ፕላኒ ባጅሩ ኒሞርሚና ከጀዱ ጋፊንሳኒ አከሄረ ኢትዮጵያ ተደንታን አዳ ኡመኒ ኦሮሞፍ ኦሮሚያን ፍንፍኔ ከሰት ቀባቹ ማል ሆጂርሃ ኦልፈሙ አፋን ኦሮሞ አፋን ፌደራላ ሃተው በርኖኒ ኦሮሞ ፍንፍኔ ከሰታ ከነ ሙከነን ጀጠኒፍ ከብሮሌ ጋፈታ ጅሩ በረቶን ኩን ነሞን በረቶተ ዩኒቨርሲቲ አዳ አዳራ ዱብሴጅራ ያዱ ነገኛፍ ጀጨ ከን መቃንሳ አከን አም ነፈዱ በረታ ዩኒቨርሲቲ ሃሮማያ ከጀደን ጀልቀም
ሚቲ በረቶኒ ሄዱን ሞራ ከን ሴጅራ ዩኒቨርሲቲ ሃሮማያ ጀቹኪያ ሩሃለ ይሮ ወጂ ወልቀበቴቲ ባ ሀዋስ ገኘ ረጅሩ ወልቀበቴ ዋን ከኤዳ ሞርሚቲ ከንከ ቶርቤ ደርቤ ከሳቲ
ዩኒቨርሲቲ ሃሮማያ ከሰት ቶርበን ደብሬ ከይናንጀት
ايه توربان دبري غيا غافا كميساتي كانكي
موراد علاباتني هيرتمو اچمو موراكي ستي
مورو مكي ستي باني مالي علاتوان بامي ميتي
نيريرتمو والغيته سمو مالغوتن
او بيفو والغيتي نو سونتان هيريرو ما كلتي انغم سادان باني ما انغا صدقا بولجيتوتا كامباس يوكونمو يونيفرسيتي انغا غافي تشكلتي انغافاچو في حاله سات رتي ميرغا هيريرا بو غافاتني جيرو
ايه سكنش نديم تاني غافاتن
ወገንቶ ታች ከይታ ይችላል አይታን ጋፈነ ፕሬዝዳንት ሲያከራተ ይያ ተንጅሩ ጀስራ
ማል ጋፊን ከሰመና አይብሲ ማል ጋፈቱ
ጋፊን ሄዱ ጅራ ከኒን ከይሳ ጋፍወኒ ሙራዝኒ ትንፍነኒ ደቺ ኦሮሚያ ተውሺ ኒ ጋፈነ አከስመት ሞ ምርጊ አባብ ይማ ከኑ የገቡን ጋፈነ ለፍቲ ናኖ ዘከይሳ አርገምቱ አካ ናኖ መሰኒ ኦልቱ ሄሪ ከየተረሲ ሃል ሲበረይ ከኑ ዋንጅሩ ምርግዙ ነከኑ ኤገሙ ፊ ጋፍለ ኤከምብሮስ እዱ ጋፈነ ፈከኛ ፊ ከባቴ ኪታቦኒ ቢፈ ኦቴና ኡማታ ከይሰንጀር ዋን አርግቴ አረፈ ኡማታ ኦፊሳ ቀቡ ገባር ጀረንሲ ያከሰማ ሀርካ አላጋቲን በርከሰማ ጀረንጅሮ አላጋዳን ኡማኒ ኦሮሞ ቀረሰ ገማ ብራክን ሞ ኦሮሞ ተንታን ከይሳ ወልሶን ያዳዳ አለ ኪታቦማኒ ሳንተው ለቆሞ ካንፈማኒ ሶ ማንሂዳ ገለንጅ ለምኒ ኤምርጋ ዋሳቲ ሰልማት ኦቆሞ duga kale jiru tirati namni ha to ko challise makawame to man hida ka galun kamne fi aka man hida tiraga ti fam o ga fanne jira kanana latimo magalo tanne na kaburayu galan lagatafo sabata nanno san kanjiran dacin ilman oromo khanta de ne dabalate je tuda ummata gwanto lufate sanito dacci oromia kukutani kukutani to akwan oromia ti sinjire ti harka lagagalchu ifajin godama jiru jira mirga babbi jumanu faiga mukanjir rasa mormi sai fakira dikke jira kana walkawate taratoni sa afurtoni sagal murashin jala de miga fadu the special interest of the romia adi sababa regarding the provision of social services or utilization of natural resources and other similar matters as well as joint administrative matters arising from the location of adi sababa within the state of romia shall be respected particular shall be determined by the law khanjer uki fakinya kiyata fortanya fukasu dendenya jabalate kiyata segaltanya fukasu dendenya jabalate kiyata sadeti ki nano kiyata shantama tarat mirgi ababiyuma fi mani segale ofiti wan ofi mufti kanakana walqabate mormi ken ihatira gesine gira kanafi wanto taisa walqabatan mirgi ababiyuma ummata segale gudaris kan ummata tau qaba
debi argatan qabdu
debi kana nungira ninkabani jerri wanti sanjirani wanti si akadebi sain arganne fi baratan wal magale to ichu afan wali beine baraton morat inyeita mormitti nafati
da wan debi argachu dabdenif sanumaratti dabden irida batan sanaratti rakkon simudaten jiru nagumantu muratten
rakkon numudatem tuyinjiru baratani se walmat minita wanu disu kamnu walmagalle afan to ko wanu jennet erakkonu itana inu kanu gudaten jiru
ibsana kenitef guddan sigalatom sadda
tole tole
dagefatota kenya university amborra baratana asofsite tokkomo akkana jechun nafibse
iribi mormi university ambo kesatti kalegale erga halina biye kenya nanno oromia kesajiru baye wal mormisi sature keessumattuu ispeeshaalii rakkoon guddaan kan uumame naannoon addaa Finfinnee akka isaan federaala jala galanii fi yaalii godhamaa jirurraa ka'eeti.
Sana mormuudhaan isin kan isin hiriira baatan jechuudha.
Tokko kana mormuudhaan hiriirri ba'ame. Kabiraan immoo dhimmuma kana ilaalchisee namoonni baay'een artistoonnis ta'ee barreessitoonni Oromoo baay'een akka malee dararamaa jiru.
Fakkeenyaaf
weellisaa Jaafar Yusuf naannawa Finfinnee keessatti konsertii ta'e qopheessee osoo sanarratti hirmaatee jiru qabamee achi buuteen isaa dhabamee. Tureebamee lubbuun isaa sadarkaa du'aarra geesseennaan ofumaati hospitaala ta'e seenee jedhani.
Eenyu kan reebe?
Humna waraanaati.
Mormii keessan tokko kana jechuudha.
Tokko sanaan walqabatee tokko kana. Rakkoo sanaan walqabatee namoonni keenya yookaan artistoonnis ta'e barreessitoonni adda addaa miidhamuu hin qaban kan jedhudha.
Yoo miriiricha kan geggeessitan?
Jimaata geggeeffame jimaata sa'a tokkoof walakkaarraa eegaleetu hanga sa'a ja'a ta'utti itti fufee.
Mooraadhuma yuunivarsiitii keessatti moo alatti?
Mooraa keessatti jalqabee barattoonni walqabatanii ala ba'anii. Ala ba'anii yeroo kana foolisoonni mooraa. Hin baatan jedhaa turanii garuu barattoonni didaniituma dirqamanii ba'anii innaan magaalaa keessatti humna waraanaa fidee barattootatti naqee.
Humna waraanaa isa kam?
Humna waraanaa federaalachaa. Fidee barattootatti naqee doorsisa adda addaadhaan barattootarraan godhaniitu kana darbitanii leedhanii barattoota daangessanii baay'ee doorsisanii kana booda barattoonni. Kana ammas yoo dirqama itti deeme meebii gaaffiin finnu gaafachuuf kaaniyyuu tasa hin dhaga'amiin hafa kan jedhuufi magaalaa gidduu saga'ame hudduu duuba deebanii gara mooraatti deebani.
Qaamni mootummaarraa isin waliin dubbate jira dhimma kanarratti gaaffii qabdoota gaaffii kan dhiyeessitaniif.
Itti aanaa bulchiinsa godinaa Shawaa Lixaatti kan jedhanii nuu dhiyeessan pirezidaantiin intii mooraa kanaa faana nu asoosiisanii turan.
Mooraadhuma yuunivarsiitii keessatti.
Mooraa yuunivarsiitiitti deebinee isa nuu dhiyeessinaan faanaa ture.
Maal gaafattan mee?
Gaaffii keenya inni jalqabaa naanna'uun Finfinnee naanna'uun addaa kun mootummaa federaalaa jala galuu hin qabu. Kara jala galuuf akka inni ta'u misoomaa fi jedhani. Misooma kana bakkuma jiru taa'ee lammiin kamiyyuu sabni kamiyyuu wal keessa deemee misoomuun hin danda'ama. Naannoon addaa Finfinnee kun federaala jala galuun qabu kan jedhu gaaffiin jalqabaa dhageessifame. Barruuleen adda addaa yuunivarsiitii biraa keessatti argamanii jiru. Barruuleen afaan Amaaraatiin maxxanan saba Oromoo arrabsaniiti kan dhiyaatan. Barruuleen kunillee akka nurraa dhaabatanii fi manni maxxansaas ta'e barreessaan dhuunfaa barruu kana maxxansee akkasitti rabsee sadarkaa yuunivarsiitii galchee akka inni mana kitaabaa galu taasisellee nu gaafatamuu qaba kan jedhu gaaffii dhiyeessineerra. Dabalataan gaaffiin gara biraa gaaffiiwwan afaan Oromoo afaan hojii dabalataa federaalaa ta'uu qabaa jenne gaafanne.
Ittaanaa bulchaanii fi pirezidaantii yuunivarsiitichaa deebii maalii isiniif kennan kanaaf?
Beellama nuu qaban jiranii garuu eda kana takka qabataa turanii reediyoo televizyiinii Oromiyaatiin.
Maal ka jedhu?
Yeroo biraatti qabannee dhiyaanna jedhanii kan isaan haasa'anii waa'ee naannawa addaa Finfinnee sanadha.
Garuu kallattiidhaan yeroo sanatti deebisiniif kennan jira?
Yeroo sana hin jiru kallattiidhaan nuuf kenname hin jiru. Isaan yeroo sana mootummaa naannoo Oromiyaatti illee isin dhiyeessina nuun jedhanii. Barattoonni mootummaa naannoo Oromiyaatti wanti nu dhiyaatu hin jiru. Mootummaa naannoo Oromiyaatti kan dhiyaatu hin jiru mootummaan naannoo Oromiyaa mataasaa iyyuu gaaffii kana barattoota irraa fudhatee hawaasa irraa fudhatee ka'ee barattoota wajjin gaafachuu qaba. Malee mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffii kana kan nuu deebisu hin qabu jenne. Gaaffiin deebi'ee hin xumuramne gaaffii wanti deebi'ee hin jiru.
Garuu hiriira keessan nagumaan xumurtan?
Seeraan gaafannee qabeenya tokko illee baraa tokko tun geessisiin xumuruu qabna jennee nuti waa tokko osoo hin ta'in xumurre.
Ibsa naa kenniteef guddaansi galatoomsaadha. Yuunivarsiitiilee kabiraa akka Yuunivarsiitii Wallaggaa, Yuunivarsiitii Jimmaaf kabiroo keessatti hiriirri walfakkaataan kadeemaa jiruuf gaaffilee walfakkaataan kakaa'aa jiran ta'u barattoota, barsiisota, jiraattota naannoorraa odeeffannoo argannee jira dhaggeeffattoota keenya kanarraa kanumaan xumurra.
Deebii gaaffii barattoota kanaaf bulchiinsa magaalaa Finfinnee mootummaa naannoo Oromiyaaf mootummaa federaalaa irraa deebii argachuuf carraaqqii goonee hanga yoonaan milkoofne akkuma argannetti kadhiyeessinu ta'uu beeksifnu.